Ay. Puccini. Puccini. Ay. Ay. Puccini man. Yafunana yacholana amantombaza abheka bafana ay ivaisa vesa angithi yacholana ay yabheka ay ngathi yafunana ay ngibhekile yafunana yacholana amantombaza abheka bafana ay ivaisa vesa angithi yacholana ay yabheka ngathi yafunana ay yafunana ay yafunana ngathi yafunana ngathi yafunana
ay
yafunana ngathi yafunana
uthini
ngathi yafunana yabhekwana yafunana
hey wena mbani
ay pick it pick my dad ay gun to funa ban ay wena I'm check I'm checking. Abheka bafana
ayi
vice versa angithi yacholana ayiyabhekana ngathi yafunana ngibhekile yafunana yacholana amantombaza abheka bafana
ayi
vice versa angithi yacholana ayiyabhekana ngathi yafunana yafunana Puccini, hey,
hey, well,
hey,
Puccini,
Puccini, man,
Jay, when I'm on,
hey, hey, picky, picky, my dad, hey, hey, gun to full of band, hey, well, I'm checking. I take your phone and I'm out.